boshe amafunya sizoshola lo verse nje kuphela sithi kukhona amahlelo anga onakali ilanga lizokhanya ixoshe amafu kukhona
Hina.